Macha simore sappo ego. Den Yesu gayni rokkude almobbe mum sappo idido be den jamiroje ummi don yehi jangonoide e yeynoide kabaru mojjo o e der gure on diwan yaya ina der kaso nani golle almasio ina kale neli e makko e on saha hunde almobbe mum yo namnomo mbiya
ko an woni poddo arde o wala min potiko fadde goddo
Yesu jaabibe wi
jehe jaytune yaya ko nandon ko e ko jidon ko fof wumbe nana ngumta lajobe nana jabba nyawbe baras nana labbine faadube nana maybe nana ngurta te miskinebe kabrama kabaru mojo mal wodani momi jogorani laataade fergitere mum
den be jehi o woni haalande diddal gal ko faati e yaya o mo wiya
holi ko jeewoyno don to jeereende to maataw kay wona kewal gal hendu wedata jeewoyno don so dum ala holi ko jeewoyno don maataw kay wona nyaantido jeewoyno don nyaantibe kay tawete ko e galleji lambe so dum ala holi ko jeewoyno don ko annabi e yo kono modo wiya on ko on buri annabi ni ngati ko on woni mo dum do winda faade e mum modani wada e yeso ma neladam pero wala wol ma e yeso ma e gonga modo wi on debbo jibinani burdo yaya baptiso nene dey burdo famdude e laamu asaman he buri mo mawnudo gila e jamanu mo yaya baptiso wajotno o faade joni laamu asaman ngu serani e yanede kadi yanobe e maggube podantono ko jeydengu annababe be fof kanyum en e sarie o lungini laamu ngu ha jamanu yaya kadi so tawi odon jaba ko yaya woni Elias mo garal mum habrano o kala jogido noppi yo hedo holi ko odo yonta nandatami o nandatami koye sukaɓe joɗiɓe e dingirle ɓe ina mbiya min guttani on corumɓe on gamani min goytima on cunaki sabu yaya ari nyamata kadi yarata yimɓe mbiɗum ko mawlaɗo seyɗani ɓineɗo o kadi ari ina nyama ina yara yimɓe mbiɗum woni hakkille mum tan ko nyamde e yarde te ko sehil rendinoɓe juuti e bakkudinoɓe kono hakkilantagal gollata koko hollirta peewal mum
caggal ɗum o woni e felde gure ɗo kayisaji makko ɓurɗi heewde mbaɗnoɗo sabu hoɓɓe e ɗen gure ɓe mbaccaki koye mumen o wi
musiba wodanima an Korasin musiba wodanima an Betsaida gati sinno tawino kawisaji baɗaɗi e nder mon ɗi mbaɗanoma tir e sidon tawanno ko hoɗɓe toon ɓe mbaccorima koye mumen sakuji e ndondi ko ɓooyi ko ɗum waɗi mboɗo wiya on ñande ñalgu ñawore kuugal mon ɓurata ngal tir e sidon ngal hettude anne Kafarnawum bele cikkata ko ma mawnina ha dow asaman ma lesɗina ha laakara gati sinno tawino kawisaji baɗanoɗi e maɗi mbaɗanomo Sodom tawanno ngon wuro ina woodi ha joni ko ɗum waɗi mboɗo wiya on ñande ñalgu ñawore kuugal ma ɓurata ngal Sodom ngal hittude
e on saha o wi
ya an baba jom leyde asaman mboɗo yettuma sabu a holli wasnuɓe ko cuuɗɗa hakkolinɓe e anduɓe ko ey baba ko noon wayi sabu ko ɗum woni sago ma babam waɗi geɗe fof e juuɗam hay goto anda ɓiɗɗo o so wona baba o kadi hay goto anda baba o so wona ɓiɗɗo o wondude e kala mo ɓiɗɗo o yiɗi andindem dendagal tampuɓe rondade dongle teddude gare e am mi rokka on foftere ɗale jimadam fawo e dow mon goppon mi jangina on gati miɗo ɗaati moɗo yankini kadi ma on taw hen foftere pittali mon jimadam ina weeɓi fawade te dongalam ina hoyi